Mustaza maokote chitongole chobwa na chewe chitaba bachala na abawala abaliko obulemu mu district ya MPG chita andiso kubangula bachala kudembe liabwe elio kuba nubwa na nini kutaka omusasu wa pepatu ikiselugo ya abidina
chitongole chita andiso kubangula bachala abaliko obulemu MPG Women with Disabilities Association oba mpadwa mufunze ngokubayo n'omulamwa ogw'okuyamba abakyala abo kidide abantu abasusse okubagobaganya ku ttaka nga tewali ayamba na n'olumu bwekuba kugabana mugabo ku ttaka basosolwa ate ne bwe bagabana olumu abamu ku b'enganda zaabwe nti batwalako ebintu byabwe ku kifuba nankulu w'ekitongole ekyo MPG Women with Disabilities Association Nabbanja Farida asinzidde mu byali by'eggombolola y'e Buwama mu kutongoza enteekateeka ey'okuyamba abakyala abo naddala nga baba bangula ku ddembe lyabwe ly'okubeera ku ttaka n'agamba nti abakyala abo bayita mu kusoomoozebwa kungi nga y'ensonga lwaki wasaana okubaawo eky'okukola mu bwangu
embeera nga bw'eri buli wamu kyawukanako naffe kye tuli kye NMPG nti abantu balina okuziza ebasoomooza linene nnyo ku ttaka ate bisuka ku muntu aliko obulemu ate nga mukyala ate yabajja kunyigirizibwa nnyo olwekyo twagala kuteeka emisomo kusomesa abakyala abaliko obulemu ettende lyabwe ku by'ettaka babe nga babimanyi
mu ngeri emu Nabbanja Farida agasseeko nti ofiisi yaabwe esangibwa empigi bafuna alipoota nnyingi okuva mu bakyala abaliko obulemu nga bagoba ku ttaka ku kifuba era aweze nti ekitongole kye kigenda kambuwala nnyo eri abatulugunya abakyala abo abaliko obulemu kuba CBS nze Patrick Serugo.